Cool boy, Savio Star, Monster, Raptor Minator, SZ Management.
I turn on the beat.
Umsama. 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 Azina bend over wakutama. Umsama. 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 Azina bend over wakutama. You must see the girl in Mulambo. Breakfast Javas over Nando's. Basi mailinga kozinga sikando. Togeza maja siyo mambo. Tunyumia shiba shina minaji. iPhones na Uber nota bajaji. Ben rubulinga manipa wa monji. Tayagala mafia sula mgaraji. Lady, please tongana nawe. Na vimbilo wanga balabo nchaye. Nga when you lonely osula nange. Mi wana marry you chilaba nawe. You are my journey elana tuka. Butu baba bili empale teka. Awaka ina queen migo teka. Mina wanna play you like a soka. Umsama. 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 Azina bend over wakutama. Umsama. 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 Azina bend over wakutama. A million likes on Insta. All time online kuma WhatsApp. Anyumiro kuchusa wuposta. She like a star mo cinema. Shaku we go dance tukutama. Wana tupa buti na jua kali. Nipi penzi lako rafu tafadhali. Kila new school rapper sema tali. Bimi kuendesha bima sika gari. Baby zina mtu wa mizee mpeke. Ama jaba kule leave them seke. Abale mela kui beat them teke. Get closer mi call ya baby. Umsama. 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 Azina bend over wakutama. Umsama. 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 Azina bend over wakutama. Nakozeza weze come to zijoge. Zero miyogwe Juliet wange. Mugulu wakafoko kali kumpi nange. Love ya movie blowjob mochisenge. Mumpulila. Mi rap sadibadi muzi ulila. Ziba chamula. Neba digi audem ziba chamula. Abali bazole ya katituba sekula. Badema bakabi masimu watu kubira. Chikumba litilaba nawe chikukolela. Echenge tuchinyoba nobana tutegula. Mazina tuzideba lite batu gulira. Zipato mkole fete mutu itira. Umsama. 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 Azina bend over wakutama. Umsama. 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 Azina bend over wakutama.